Yapa baba, we made it. If we wanna cavili,
Twalichula sana time ya kolona, shamona potulo time ya magasi. Rest in peace, ama fide na kolona.
Iwe, wanda shall never end.
Shaka chule, shaka chule. Nalifisa mamumulo pa wabashiema. Pale nina kabili bashiema.
Iwe, wanda shall never end.
Now which can the life be this?
Wala.
I'm dropping no go CPC.
Wala.
Ashau.
Iwe, wanda shall never end.
Kumwezi California chisungu. Yes, bari kari ya chisungu. Inyoku papa.
Iwe, wanda shall never end.
Sande fyaro tuarifu matempo. Papasta baba fisha mazetu. Inyoku papa.
Iwe, wanda shall never end.
Imise pera panomba shireya. Nefi zambia na akipa samia. Hala IP.
Iwe, wanda shall never end.
Valeti tiatu wakapishe.
Kumashosa bateti vatushe.
Na bachepa bateti vatushe.
Iwe, wanda shall never end.
Hey.
Wala.
Iwe,
wanda shall never end.
Karebo wangwa wabemba na batongwa. Katuwa woke no mapari wemwa. Seni tui katane.
Iwe, wanda shall never end.
Umunove ale jomba night. Kundi ya kwena ushimia na light. Shomi sango chetia nuka lambatila.
Iwe, wanda shall never end.
Nindara pa mkoshure nkama. Ishomi sango robe tuka tintana. Love yo kanya.
Kuti wai vila shani ya wakaya. Ukubomba na kwena kia mufuaya. Walota kumwesu waka walala.
Iwe, wanda shall never end.
Era era iwe teka nyafuka. Walishiba kufibiongo mwalivuka. Love you kafua.
Iwe, wanda shall never end.
Dating kwewe plani yandi. Kuti wanshitisha we munandi. Mwebe ne mwashitisha na Yesu.
Iwe, wanda shall never end.
Papasa kumwesu ni nganga. Bonzi na tobo bara shangwa. Ijama niwe.
Iwe, wanda shall never end.
Na wala. Ebi jifu
wala.
Tuyte cheche.
Iwe, wanda shall never end.
Wala. Ebi jifu
wala.
Wala iki lai.
Iwe, wanda shall never end. Wala.
Tuyte cheche.
Wala.
Umu black se kubuchi.
We made it.
Era sectora.
Wala.
Kedi pakona.
Bro. Wala.
YK Y Kingdom. Osman mama imba. Biyo Pufaro.
Wala.
Era Osama.
Wala.
Bamsareka. Era Bashkago. Jeffy pakona.
Bapravo paka mwala. Jeffson Kaumba. John D wapa baba. Free boy, Shai G, DJ Rufus, Young Future,
Wala.
Nameki Moyo, Anki Ro, Wake Up Ondo Kansansa,
Buffalo Entertainment.
Hala. Iwe, wanda shall never end.
Mikupande mix ya nose.